your trunk.
Leo na story minataka niwambie, hadithi hadithi niwasimulie. Ninayo mengi minataka msikie, hadithi hadithi niwasimulie. Lolikuwa zangu mishe nimechoka, akaja mdada fanya naitwa Niva. Yule naye mjua mtaani kwa misifa, ila alichokisema leo nashindwa takwa. Hadithi yo njoo utamkolea, dogo tupe story kama imeanza kukolea. Bado nawaza vishoshi vyanelemea, nilivu kinde na mazito alonambia. Siwezi etena nipenda mimi, kumbe ananitaka, kasema naniwaza mimi. Moyo wangu umeshakata, etena nipenda mimi, kumbe ananitaka, kasema naniwaza mimi. Moyo wangu umeshakata. Bado nawaza yo, nitaweza wapi hayo, mana umri wangu bado mdogo, ila kanedi vitu vingi yo. Eti majumba magari kikubali nitakupa Range Rover gari. Sitaki, taweza wapi mishangingi ya leo, nitaweza wapi hayo mambo. Hadithi njoo utamkolea, dogo tupe story kama imeanza kukolea. Bado nawaza vishoshi vyanelemea, nilivu kinde na mazito alonambia. Siwezi etena nipenda mi,
etena nipenda,
kumbe ananitaka, kasema ananiwaza mi,
ananiwaza,
moyo wangu umeshakata.